watu wamekuja na vigelegele leo. Sijaona bado. Ay 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 ay.
Everybody. Sijaona watu wakitikisika na leo.
Wangapi wana ushuhuda? Do you have a testimony?
Meriona Yesu.
Kuna wababa mahali hapa. Wanaume.
Ameniona. Amen.
Now voice, come on.
Ameniona Yesu. Ameniona Yesu.
Ameniona.
Wanaume na wababa.
Ameniona Yesu.
Come on, Bella.
Ameniona Yesu.
Ameniona. Ameniona.